DJ Rick on the beat.
Si ukimwona mwambie nampenda sana, namkumbuka sana oh. Ona. Si ukimwona mwambie nampenda sana, namkumbuka sana oh. Ona. Si aliniacha upweke, siwezi sema wanicheke, na meza tu vidonge oh. Ona. Si aliniacha upweke, siwezi sema wanicheke, na meza tu vidonge
ona, no.
Ona. Uwezo wangu mdogo siwezi kuridhia, na sina chochote oh. Kilichobaki mapenzi. Uwezo wangu mdogo siwezi kuridhia, na sina chochote oh. Hakilichobaki mapenzi oh, 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 mapenzi oh, oh, mapenzi oh, oh, mapenzi oh, mapenzi. Wengine wapigania viti, wengine wapigania wafuasi, wengine wapigania mashamba, mimi mapenzi yo. Wengine wapigania viti, wengine wapigania wafuasi, wengine wapigania mashamba, na mimi mapenzi oh, oh, 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 mapenzi oh, mapenzi. Uwezo wangu mdogo siwezi kuridhia, na sina chochote yo, hakilichobaki mapenzi. Uwezo wangu mdogo siwezi kuridhia, na sina chochote yo, kilichobaki mapenzi oh, oh, 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 mapenzi oh, oh, mapenzi
oh, na, na, na,
oh, mapenzi oh, oh, mapenzi.